etwa twabyumvise ariko nta kuri sivyo umutekano ibyo twumvise ni ibyo kuvuga ngo urugo rwe rwagoswe na police n'inzego zishize umutekano ntabwo byari byo ariko ibihuha byo kuri social media turabimenyereye bikunze kuba byinshi kandi hacyo twa twabikoraho kuko ubivuze nyina bazaba yabivuze kandi yabivuze wenda kubera impamvu ze twebwe tutazi ikindi yezi nuko nta urugo rwe rwigeze ruzengurukwa n'abashinzwe umutekano ntabageze ku rugo rwe kandi ibyo byumwe ko sinza aho atuye ariko birumvikana ko ntashaka kuhamenya ntabwo byananirana yahamenya ariko ntabwo mu by'ukuri urugo rwe ruzengurutswe rwigeze ruzenguka nta na gahunda yari yo kuruzenguka kuko nta n'impamvu yari yo kuruzenguka rero afite uburenganzira bwo kuko abigusobanuriye nta cyabaye ubwo sinzi nange impamvu ababikoze babigeje gusa ariko mba ngira ngo ni abantu bafite impamvu zabo umuntu atamenya ngo ni izihe cyangwa bagendere iki naho ku kijyanye n'abandi bafite ibyo bamaze iminsi bamuvugaho ibyo nabyo ni ibyaha byo kuri social media social media yatanze urubuga ku buryo buri muntu wese yisanga avuga icyo ashaka aho agishakiye ikiba gisigaye ni uguhagara ku kuri gusa kumenya ukuri aho kuri ubundi buzima bugakomeza
none se nk'ubu ngubu ngize imana ndagufite bwana Boniface Rutikanga ari abo ngabo bifashisha za social media izo mbuga nkoranyambaga bagahamagarira abantu guhungabanya umutekano w'abandi abo ngabo bo murababwira iki
abo ngabo nabo turabakangura ko ibyo bakora bitemewe ariko uretse ko nta n'umuntu urahamagara undi ngo genda ukore iki ngiki ni abavuga ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo ikibazo cyaba igihe bashaka kubishyira mu bikorwa cyangwa hari umugambi wo gushyira ku bikorwa icyo kintu naho kuvugaho baravuga buri munsi kandi koko buri munsi kuri social media baravuga uretse nawe Victoire Ingabire na perezida wa repubulika nawe baramuvuga nawe baramutuka ni ibintu mu by'ukuri ubona ko bimaze kumenyerwa ku mbuga nkoranyambaga zatanze urubuga kuri umwe wese kuvuga icyo yifuza ko abishaka n'igihe abishakiye ku buryo twebwe icyo tureba tukurikirana gusa ibyo ngibyo bivugwa hari uburyo byashyirwa mu bikorwa ahangaha niho inzego zacu zibikurikirana hagize icyenda kuba niho tuhaguruka natwe tukagira icyo dukora cyo kurinda ubuzima bw'umuntu by'umwihariko nk'abo ngabo baba bavuzwe
Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Venusti.